Yeah, Lajar, we got the Modobo route errand says a yoro do Tigalindo to a party to Kata Buni Fogata say Omur or Tigalindo Domo, we got the Modobo, or Tigalin canabi, a sire praticalente civil conna. Mena cement mene, convoy dock on Woodlaka, a seram in a camion, Damodominu Silimbe, Sorasu, or Ta Cortez la Catanu. Okere nkofe, jadi sufo ne vokal dobo. Ime jate ma ka iraka fo, ubora konva ni kalama. Donk ube mungi ni population fe, ukana son ka mbo ni kortezi ye. Uli ye sira tige. Donk uka kono ni wakati mi ni sira lablala. Uka soroku mina note. Ni utura konva minko ni anka konva. Atakira famu mana civil soro ukana foko akana foko lude civil faka uye kuse civil maka soro atiki yara de ya lasi ayirama paske ulu konko asira kana mine na ufana ye ukankari madaka ka avokal blaka geze na ukon kera
aywa abe kaluda mabwasi sa ni majunu kilime kadaka sigi boni fanfelana kanyesi mamunu mbo srabaka no ye route national 16 na munde kera jabila majunu numa kabo fama werefe no ye mopti marai ani mali jamana franche fanga werefe bari adegun obeka bonya katafe eko diola
pour le moment jusqu'à preuve de contraire asira kone amuseka fo amadaila alisa ala ka jamana basili ala ka ben nati jamana teuni yonche bofo akole yimando merci beaucoup.